Chunk is a player. Essa player.
Em tu mzima fata chambo. Kilichompoza samaki kuifata chambo. Ligyo mana ki utu mzima na nikiwa na mtu mzima. Em tu mzima.
Ashtagi we. Wembe. Turumisha, 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 turumisha. Me asapa sabini. Me asapa sabini we. Shabajo, shabajo, shabajo.
Nishakuwa mtu mzima, mtu mzima, mtu mzima, mtu mzima, mtu mzima, mtu mzima, mtu mzima. Nishakuwa mtu mzima, mtu mzima, mtu mzima, mtu mzima, mtu mzima, mtu mzima, mtu mzima. Nishakuwa mtu mzima, mtu mzima, mtu mzima, mtu mzima, mtu mzima, mtu mzima, mtu mzima. Siwezi kuwachukia wanaonichukia naishi nao kiutu uzima. Wengine wananikubali, wengine wanikubali naishi nao kiutu uzima. Siwezi kuwachukia wanaonichukia naishi nao kiutu uzima. Wengine wananikubali, wengine wanikubali naishi nao kiutu uzima. Kiutu uzima, kiutu uzima, kiutu uzima, kiutu uzima. Naishi nao kiutu uzima, kiutu uzima, kiutu uzima, kiutu uzima. Kiutu uzima, nilipotoka mpaka nilipofikia utu uzima. Ushaingia nina budi kutulia, na ndo maana mimi na force kwa hasira. Naisaka pesa kiutu uzima, nikipata na uwezo kujua, nikikosa na uwezo kujua. Siishi kujisifia, naishi kiutu uzima. Wengine wamekuwa lakini kama hajakuwa, wanaishi kwa mama zao, wanakula kwa mama zao, kila kitu kwao. Wanajifanya matosta, kumbe wanakula kwao. Wanajifanya matosta, kumbe wanakula kwao. Wanajifanya matosta na kumbe wanakula kwao. Wanajifanya matosta na kumbe wanakaa kwao. Watu wazima watafutaji, 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 watafutaji. Watu wazima watafutaji, 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 watafutaji.
Wanakuwa na tell cheese, wana tell cheese, pege tona tell cheese, wana tell cheese, wabunjwa na tell cheese, wana tell cheese, wanakuwa na tell cheese, wana tell cheese, wanacheza kibabelo, kwa kibabelo, tege cha kibabelo. Babylon, kwa chizi boti tena tunapambana, na kila day tunamwomba Maulana, na japo wanga kibao ndo anabana, na masriti wapo wengi kwa sana. Kwa chizi masela tunaishi nao, kwa wauni masela tunakula nao, wakisela machizi tunakula nao, wakisela machizi tunaishi nao. Weki Babylon, weki Babylon, tuishi ki Babylon, weki Babylon, tuule ki Babylon, weki Babylon, tuishi ki Babylon, weki Babylon. Babylon, weki Babylon, kisela ki Babylon, weki Babylon. Wanakuwa na tell cheese, wana tell cheese, wana tell cheese, wana tell cheese, wabunjwa na tell cheese, wana tell cheese, tegeto na tell cheese, wana tell cheese, mbagala na tell cheese, wana tell cheese, mazesa na tell cheese, wana tell Ogulo na na tell cheese, wana tell cheese, wana tell cheese, wana tell. Wanakuwa na change gear we one, wanakuwa na change gear we one. Barcelona change gear he one, Wauna change gear he one, Barcelona change gear he one, Barcelona change gear he one.
Ni mkosi mda ote nipo bise na isaka pesa, na ndo mana nikipata na uwezo kajua. Mugina nani kunchia kimposi kipata sakwa nini, sakwa nini. Mugina nani kunchia kimposi kipata sakwa nini, sakwa nini. Kati natafuta kwa jasho langu mwenye, mwenye. Kati natafuta kwa jasho langu mwenye, mwenye. Minachunga muda si chungi mbuzi kama Masai. Kizungusha mixa minazungusha dry. Unaondisi kama omimi nai nai. Unaochesa chula kumbeda da sai sai. Na wanangu ndo nafelisha michongo. Na machizi ndo nafelisha michongo. Na wanangu ndo nafelisha michongo. Hehehe. 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 Na uchongo. Na mtu mzima fati chambwe. Kilichompoza samaki kuifata chambo. Kafata chambo kaliwa chambo. Kwa machenga nikiwa na dereva mkua Mba wiso pasekene. Nikiwa na stopa sela stopa mchopa. Nikiwa na panya. Nakubali sana po mirembe kwa bola kilisita. Nakubali sana po dereva mkua Sako, lama sako. Dereva mkua Sulemani. Mbondioni kwa kinyela kisimkazi.
Ashtagi we, wembe, mea saba sabeni we, mitoto ya buntu, mitoto ya mbuntu. meneja minyato Mwanangu meneja eza, eza Hashtag we We, we mtoto we
Omi the killer
Chunky supplier Supplier Chunky supplier